wanna tell a story.
Tell a story.
Nisho mizwaga na sikomi. Machoni nishato kwaga na machozi. So baby don't do me like them. Baby don't do me like them. Cause it no matter. Hata tukigombana waga tunapatana. Sina kitete sina mapepewe. Nanjwaga sana. Si tunapinana paka tunafanana. Sina kitete sina mapepe. Cause I don't.